Exclusive from pickwap.com.
Yeah.
Yo, Jeezy.
Zenhouseambient.com.
Sus power X, I get you. Spera sua, give me back. Don't think of just to let me go. Don't you ever think of just to let me go. Please don't give up, don't you let me fall. To let me fall. Bebe si benze chalo changa, ndiwe zuwa yanga, ndiwe mpepo yanga. Ndiwe mfula yanga, ndiwe mwezi wanga, ndiwe ntanda yanga. Ndiwe mungeri wanga, na love yanga, ene ni mafuna. Niwe weka ni konda, niwe weka ni funa, wow, wow. Ndiwe chalo changa, baby. Ndiwe mpepo yanga, why where? Whoa. Usiwe, baby. Ndiwe chalo changa, baby. Ndiwe mpepo yanga, baby. Ndiwe weka ni mapema. Ndiwe weka ni mafuna na tiona. Baby. Ndiwe chala changa waiwe. Ndiwe mpepo yanga waiwe. Ndiwe ponse vanga vainea. Ponse vanga vainea. You're my good girl. Pama gelo nina peze. Wanangu vina sila njesika leza ni kupweza. Be my gelati like a razor, then I have my beer. Hook up boy, I fish like embezzle, let's make a move. Hook up well up a la weezer. You always got me high like it's Jamaican pizza. Man, she's up. They want me, I love her. Sini funo mvela voni uza, it's over. Nikwiri lile baby pa manene kela. Wetite okanaene, osa yopa na timvela. Nikachoka po zizuza ni pwela. Osa tiva, nduvizi kuchifia chimwela. Niza kusunga munsholo baby ukadwala. Those powers asa kila mangwala. Sini nga kuleke baby na tiwala. Manje please osa wala, yeah. Ine mwene unikwande. Na mwamene ni mamvere. Uyo wakutala chimamu wawa. Chingala chimunyonga chakumuti mama. Manje ni za kezo. Manje ni za kezo. Oh, manje ni za kezo. Manje ni za kezo. Ndiwe chalo changa baby. Ndiwe mpepo yanga waiwe. Whoa. Usiwe baby. Ndiwe chalo changa baby. Ndiwe mpepo yanga baby. Ndiwe weka ni mapema. Ndiwe weka ni mafuna na tiona. Baby. Ndiwe chalo changa baby. Ndiwe mpepo yanga baby. Ndiwe ponse vanga vainea. Ponse vanga vainea.
Ngatinka mba sindiwe ndishi apona nama. Without you ni kufa kwa sindiwe ni mapema. Wakamba love is prime by yatu ima yangana. Weva funa vika sile vasie vazina mana. My love never fate ngani kati ya vagae. Vama kamba wana niti ya sababu that's a lie. Niziba na kuziba love ilibema wing. But imonga aviate I say you can fry. Apa ni kutenga for a vax baby feel free. This even a film this laugh ni movie. Vama funa ni kusie but damn ni woofy. I do fight for the laugh my kick ni Bruce Lee. Nezo ziba na kukwanda but you nanpo. Bezeli hidden vonse unalangiz. Mtima wenze lock but you now se cool. Nine stealing le kanzi kushapul.
Ine mwene unikwande. Na mwamene ni mamvere. Huyo wakutala chimamu wa. Chingala chimunyonga chakumuti mama. Manje ni za kezo. Manje ni za kezo. Oh, manje ni za kezo. Manje ni za kezo.